nti ngeita ministry ya masanyalaze nebyo bugagga binokula kwenye bugagga byomuttaka evudde yonerambika ku kiwandiiko ekitambulira ku mikoto emigatta bantu nga kiraga nti amasanyalaze okwetolebwa nga Uganda gagenda kuva okutandika ngenda kuza omwezi mwenda omwezi gwa January nti byapa si bituufu kubanga kyo nga ekitongole oba ministry teyina kyemanyi kikwatagana na nsonga zino okusinza ku Susan Naroga senior communications officer ministry eno ategeezezza nti tebayina kirowoozo kyonna kyakuggyako masanyalaze era abavunaanyizibwa kugatambuza aba UEDCEL bakyagenda maaso n'okukola omulimu gwabwe nga tebassa mukono ategeezezza bwati Susan.
Tuhandiko ndo kino kituufu era tekivudde mu minisi ey'ebyamasannyalaze n'omugaggo gw'omuttaka ng'abakitambuza bwe bagamba. Tetunnabaako kuwandika kiwandiiko kyonna kikwatagana n'amasannyalaze kuvaako kumala myezi etaano era nkakasa bannayuganda tekino tekigenda kubaawo. Ekiwandiiko ekyo kikyamu kifu era nsaba mukibuza amaaso.